call you from? Zambian music problem in the OCO.
Langeni.
Amaka yenu pali mewe.
Langeni.
Wakata wenu pamweo ani.
Ne mwana wenu. Ne mwana wenu. Langeni.
Amaka yenu pali mewe.
Langeni.
Wakata wenu pamweo ani.
Filamba umutima wandi wadalalilwa nechikongo ifi usafya ndidata ine fyali zula abalwani vandi na vena bafula chine lelo imwe mweka yawe mjita mutila mwana wandi lelo imwe mweka yawe mjita mutila mwana wandi langeni
yenu pali mewe
langeni
wakata wenu pamweo ani
ne mwana wenu ne mwana wenu langeni
amaka yenu pali mewe
langeni
wakata wenu pamweo ani
ne mwana
chaninga nina ukuisa kulimwe yawe takuli namba ninga tuma ukulanda naimwe yawe ndela ndila femwe pepo ine ine ndela ndila femwe pepo ine ine ndeishi la femwe pepo yawe ine
langeni
amaka yenu pari
langeni
wakata wenu pamweo ani
ne mwana wenu ne mwana wenu langeni
amaka yenu pali mewe
langeni
wakata wenu pamweo ani
ne mwana
tawandine idio njenda mchalo chapashi yawe ni mwekwela yandi mwechubo chandi mwekafa wandi ni mwe mwekwela yandi mwechubo chandi mwekafa wandi ni mwe legenu kusena minwa kwenu yawe kumonekele legenu kusena minwa kwenu yawe kumonekele paline
langeni
amaka yenu pali
mewe langeni
wakata wenu pamweo ani
ne mwana wenu ne mwana wenu langeni
amaka yenu pali mewe
langeni
wakata wenu pamweo
Zambian Music Promos.co.